Matiw sura capanɗe ɗiɗi e ɗiɗi aya capanɗe nayi e go'o yaaki capanɗe nayi e jeweego'o. Ƴamol dow Almasihu. Nde farisanko'en kawriti, Yeesu ƴamiɓe wi'i, ɗume nyumoton dow Almasihu? O ɓiɗɗo moye? Ɓe mbi'imo, o ɓiɗɗo Dawda. Sey Yeesu wi'iɓe, to no ɗum waɗi Dawda nder bawɗe Ruhu Allah noddi Almasihu Joomiraawo? O wi'i, Joomiraawo wi'i Joomiraawo am, jooɗa to jungo am nyaamo, naa mi waɗi a yaaɓi wanywanyɓe maaɗa. Nde Dawda noddi Almasihu Joomiraawo, to no ɗum waɗata o warta ɓiɗɗo Dawda? Wala baawuɗo notanaaki mo. Daga nden ɗon nyalnde, wala gaɗuɗo sembe ɓernde ƴamimo wongol ƴamol. En ngi'i gaɗa ɓe yimɓe ngaɗi ka ƴamuki Yeesu, waato Annabi Iisa, ƴamɗe feere feere. Jooni wattu waɗi gam hanko ma o waylito o ƴama ɓe. Ɗo en nani o ƴami ɓe, no ɓe nyumata dow moye woni Almasihu, waato kisnoo mo Allah waɗi alkawal liloyki gam hisnuki duniyaaru diga hakke, e kiita Allah garayka yaaki aljanna. Ko nde yahudanko'en e nyuma alkawal ngal Allah waɗi ngal lildoyki Almasihu ko kisnoo, ngam hisnuki ɓe hamɓe tan diga lenyol daga Romanko'en laamotooɓe dow maɓɓe. Ɓe andi fuu annabaku gaɗa ɗum nder Attawra e defte annabo'en dow garol Almasihu. Bo nonno Allah waɗani Dawda laamiɗo maɓɓe mawɗo alkawal wiiki o lilowai goɗɗo jooɗotoɗo dow jooɗorgal laamu maako. Gam non e ɓe nyuma Almasihu warai laamoɓe, bo non no laamiɓe duniyaaru laamorto yimɓe. Ɓe nyumayi dow shiri Allah dow hisnuki ɓi Adama diga hakke e halkere nder hiite jahannama yaaki aljanna, e laawol Almasihu mo o waɗi alkawal liloyki. Gam non nde Yeesu Almasihu ƴamiɓe, no ɓe nyumata? Sey ɓe mbi ay Almasihu ɓiɗɗo Dawda. Sey Annabi Iisa waato Yeesu Almasihu wi'iɓe, to no ɗum waɗi Dawda nder bawɗe Ruhu Allah noddi Almasihu Joomiraawo? Gam o wi'i, Joomiraawo wi'i Joomiraawo am, jooɗa to jungo am nyaamo, naa mi waɗi a yaaɓi wanywanyɓe maaɗa. To en jangi nder Jaabura 111 aya 1, en nanay ko Dawda laamiɗo wi'i nder bawɗe Ruhu Allah dow Almasihu. Nden sey Yeesu Almasihu ƴamiɓe wi'i, nde Dawda noddi Almasihu Joomiraawo, to no ɗum waɗata o warta ɓiɗɗo maako? Sey en nani wala baawuɗo, waato farisanko'en ɓen, wala baawuɗo notanaaki mo ƴamol ngo'ol. Gam ɗume o wanginaniɓe goonga ka Allah? Haani ɓe paama Yeesu Almasihu e ɗon ma ko Dawda dañe. To ɓe ngi'a bo hanko o ɓiɗɗo Dawda, ko nde o wari e lenyol Dawda laamiɗo, bo nonno Allah waɗi alkawal o taanu Dawda laamiɗo nder ɓandu, gam o waroyi diga lenyol Dawda laamiɗo. Ko nde e ɓandu o ɓiɗɗo Dawda, amma nder tagaadi e mo ɗon ko Dawda laamiɗo tage. Haa mi ƴama en hande, bo nonno Yeesu Almasihu ƴami farisanko'en, ko nyumata dow Annabi Iisa? Ummoye mbi'ata woni Annabi Iisa? Mi kammi woɓɓe mbi'ay Annabi Iisa ɓi Maryama tan. Afarkay, Annabi Iisa ɓi Maryama. Maryama woni madujo maako, non Allah siriyi. Maryama dañimo, non Allah waɗi. E ɓandu o ɓi Maryama, amma e tagadi e usul diga Allah o iwi. E mo ɗon ma ko Maryama dañe, ko Maryama tage. gam non bandirawo am. Nde farisan ko en nani, ko annabi Isa wi'i. Do iri nyumol mabbe wiki, annabi Isa mbiddo Dawda. Nde o wi'ibe, nodum wadata. Dawda e hore mudum noddi almasihu jomirawo. Nodum wadata o warta, biddo mako. Gam non, he en pama almasihu, ko annabi Isa. E mo wondi e jomirawo, diga ko duniyaru tage. To en dari nder deftere Yahaya sura go'o aya go'o. Farisan ko en dulli ko mbi'ata hambe ma diga nden don nyalnde bo wala gadudo sembe bernde yami mo ngol yamol gam annabi Isa wanginanibe nyumol mabbe e iri farkol mabbe dow nyumo mabbe e lawol mabbe amma kaito nder maunitare e shatal ko e mabbe be jabaayi gonga ka annabi Isa wanginani be non be dilli be tokkaay gonga ka Alla kaito jurumdum non hande ma dudde e nana habaru annabi Isa amma gam maunitare e satal bernde hadi be tokkuki gonga ka Alla amma fu jabube gonga Alla tokki bo be kebay barka Alla be kebay kisdam diga hakke e kita Alla der hite jahannama yaaki aljanna gam non bandirawo am se chuba hakkunde gonga e fewre ta subi atokki gonga ka annabi Isa wangini ahisay yaaki aljanna ta wangi ahalkay der hite jahannama gam non Alla wallito en tokken lawol Alla jaraygol en aljanna to kiseten ge hite jahannama kallunge jomirawo dawtana en famu jomirawo mabbita gite berde meden gam pamen gonga tokken kabo amin.